kupenda hai Ukuwacha sitoweza hey Girl kweli mimi na kupenda mama Ukuwacha sitoweza hey Girl kweli mimi na kupenda mama Ukuwacha sitoweza hey Girl kweli mimi na kupenda mama Kukuwaja sitoweza
Niite Daffodil ama niite MC Niite Tudagi jina langu Laidi Niite Daffodil ama niite MC Niite Tudagi jina langu Laidi One, two, walisema mengi tu Lakini siku mai nikaona ni udu Maisha sasa hivi yamekuwa tu magumu Kitaka kufahamu, ebu tembeza kaguu One, two, walisema mengi tu Lakini siku mai nikaona ni udu Maisha sasa hivi yamekuwa tu magumu Ukitaka kufahamu ebu tembeza kaguu yeah
Hey girl kweli mimi nakupenda Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza
Nakumbuka siku ile tulimeet pale mtaa Kucheki vile vile alikuwa ananga Na hata mwendo wake ulikuwa wakistar Oh my god, oh my lord Kweli anafaa Nakumbuka siku ile tulimeet pale mtaa Kucheki vile vile alikuwa ananga Na hata mwendo wake ulikuwa wakistar Oh my god, oh my lord Kweli anafaa, yeah
Hey girl kweli mimi nakupenda Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza
Every time I go call you my sweetie Every time I go call you my honey Every time I go call you my sweetie oh I go call you my sweetie Papa God, you are great, yo. Make me succeed, yo. Now, Father, rejoice, yo.
Hey, girl, kweli mimi nakupenda. Kukuwacha sitoweza. Hey, girl, kweli mimi nakupenda, mama. Kukuwacha sitoweza. Hey, girl, kweli mimi nakupenda, mama. Kukuwacha sitoweza. Hey, girl, kweli mimi nakupenda, mama. Kukuwacha sitoweza.
Yeah, this your boy MC Daffodil Kenya, Uganda, Tanzania, Twacha Raza I'm a VIP Yeah, man
Producer Limpizo
Hey, girl, kweli mimi nakupenda Kukuwacha sitoweza Hey, girl, kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey, girl, kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza Hey girl kweli mimi nakupenda mama Kukuwacha sitoweza